Charisma Records.
Ute, who can get it?
Little one on the beat, please.
Toto we no. Mina benda uko we no. Toto we no. Mambo yako yako we no. Toto we, uwe, uwe no. Mina benda uko we no. Toto we, uwe, uwe no. Mambo yako yako we no. Napenda kuring, tunajua mindo bell. Tani kutabiz, yani kotipito. Wana digi digi, bado na digi mado.
Go gaga, my girl go gaga. Go gaga, my girl go gaga.
Gimme move, gimme that. Gimme love. Gimme move, gimme that. Gimme love. Wani wache ni kuroge. Ningependa ni kuroge, gege. Come home ni kuring, tunajua mido bele. Ona na 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 na
na na na na na na na na na na na na na.
Run love, you know that. Niku roge roge, you know me. Wangependa kuwa kama me. No wonder wanna talk about me. I say online, tani kuta niko online. Say something online, my girl niko online. Say something, baby come nipe high five. Tugu zani kama wifi. Na ufala leo how five.
Go gaga. My girl go gaga, go gaga. My girl go gaga.
Woo. Baby come nipe high five. Tugu zani kama wifi. Na ufala leo how five.
Toto we no. Minapenda uko we no. Toto we no. Mambo yako yako we no. Toto we uwe uwe no. Minapenda uko we no. Toto we Mambo yako yako weno.
Kwako, mina teleza. I don't know vile nitaeleza. My girl. Kwako, mina teleza. I don't know vile nitaeleza. My girl. Nikucheze kama gita. Ama kama zeze. Nikucheze kama gita. Ama kama zeze.
My girl, shake ya bam bam. My girl, oh, shake ya bam bam. Oh, oh, oh.